ni ya rehe mana epato madam wakeram jeni shoyo shoyo mjeni karibu
Soni upine ngoma marafiki kareti madevu na mloka mtanga msoka na yunisi Soni upine ngoma kipehu dada halu wa baraka na keli kendo dadi na iye kanyama kanyama kale dina esa Soni upine ngoma kipehu
Kanyama kale dinaesa, Soni upine ngoma kipehu.
Asire